Musubo bumboyo buga Ibuza kuchulu abangeli Noyo batola manavago Dayana nigende aniwe Ibuza bumboyo buga Ibuza kuchulu abangeli Noyo batola manavago Dayana nigende aniwe
Muno mugati ganyige imunyina lumuno kuba paila leza Yonse balon kwambwa mbwa agutonga uwa agumwa munyiga Ndaye ya muno mbwera sitivini na gali kupaila ba muyu mugila ba farisi Kaba uma wagaranga gujuru Ijuru liaga jaluga Kae ya guti imwa mileza Ula muhuna kupenze lyo lya lumamba Ani mwami ubamba muzezo Wagu mutambula mumuzi wagu churu
Ibusu bobo mboyo buga Ibuza kuchulu abangeli Noyo batola manavago Daya nandigende aniwe Ibusu bobo mboyo buga Ibuza kuchulu abangeli Noyo batola manavago Daya nandigende aniwe
Muponi wa munyiga muno Ambebo lyonse ndagali gwenda ndiralira Kenyi na bulangizi mujuru Kebona kuti chesu anditagata Limwi mumipailo yangu ndaga mubuya chesu Mwami wangu nizi chondisia Anu uti mwami kuchuru Undivambira muzezo walufutugo Inono tusigilwa mapenzi imanja anji Tulange nguliga belele kuchuru Nogubata twingula ujisi bubi Kubamba busena mubusubo
Ibusubo mboyo buga
Mboyo buga chesu
Abangeli
Mangeli
bago Mboyo batola manavago
Dayanda chesu
Dayanda chigende aniwe
Ibusubo
mboyo buga
Chibuza
kuchulu abangeli
Abangeli bago
Mboyo batola manavago
Dayanda chesu
Dayanda chigende aniwe
Ibusubo mboyo buga Guzwa mumagumbi
Abangeli
bago
Batola manavago
Dayanda chesu
Sigende aniwe
Ibusubo
mboyo buga
Buga chesu
Ibusubo mboyo buga
Abangeli
bago Batola manavago
Tagandisi
mami Sigende aniwe
Chesu
njulu abangeli
Abangeli bago
Batola manavago
Dayanda chesu
Dayanda chigende aniwe
Oh ibusu bago
Mboyo
buga Chesu
njulu abangeli
Abangeli bago
Batola manavago
Dayanda chesu
Dayanda chigende aniwe